nsudde abadde mukama yanyambye amaziga ginakaba obulumizi bwe nafuna na wano sakisuubira tirulibwa olwo ne ntuka abadde Yesu wangono oluyimba kandumuwe amazima kizudde munnange mukama teyeerabira Zima teyera vida Nalima nyinze ya nsula Munange mukama teyera vida Aba wakumane wa munonya wa mulaba Abere sevira la neva mulinda Ama zima teyera vida Nalima nyinze ya nsula Zemukama ninolu imba Oluyimba olukuwana munnange Luno teruwana bachala Luwana gwe eyantonda Zokuva mu buto bwange Ye gwe amberedde womukama Okusoma okwo kwalema Endwadde nazo ne siyumba Sakisuubira nti ndituuka wano nga ndi mulamu mukama Be nali mpita bange Fula na bone banwanyisa Katonda bwatakuma Abakuma bakumira bwerere Mama wange nga yalwana Yafuba mbero mulamu Yatuka nakowa Nagamba mukama gwe wamumpa Endwadde waziwangula Obulamu obumpadde Laba gyentuse mukama Munnange nino Chenzude munange mukama teyerabira Ababa kumane bamunonya bamulaba Abere sebirala ne bamulinda Amazima teyerabira Nalima nyinze ya nsula Munange mukama teyerabira Matejera vida Nalima nyinze ya nsula
Prince Beats
Zevye mpise mumu kama Zevye mala okusinza Zesirina na chemanja Nevye nina kwe wabimpa Mukama Eyalio munaku wabwe Ntuse nejesi tukanga Katiguma munange Mukama alinawe Musabe Yesu Wali akulira Alibera nawe Ngemikwano jigenze Alibera woli Ngesubi jigenze Musabe mukama munange Yesu teyerabira Kizule munange munange mukama teyerabira Ababa kumane bamunonya bamulaba Abere sebirala ne bamulinda Amazima teyerabira Nalima nyinze ya nsula Mukama teyerabira Ababa kumane bamunonya bamulaba Abere sebirala ne bamulinda Amazima teyerabira Nalima nyinze ya nsula